Ndoda, ndoda, ucima ugesi ngiyaxhophela.
Eyi baba, kumancane ndoda, yazi kulaleki kanjani nje.
Yini, sebusuku nje, o-12 manje, yini? Hlaleleni.
Eyi baba, indoda, ngicabanga ngale exam fethu, uthandeka fethu, ndoda.
Yini, ungaze ube ne-stress nje uyihenge, yini, okahle amantombazane.
Eyi branga, ngiyithanda le ngane fethu, yazi, namanje futhi ngisayithanda, eyi kodwa into engiyenzayo.
Eyi nawe, ave uwathanda amantombazane.
Uthi ngicinge fethu. Ngixoxele nge-ex yami uthandeka. Sasingeve sithandana into yethu ingeve incomeka. Ukushada kwakuyiphupho lethu ngithi lizofezeka. Kodwa nkosi ngangingazi ngizogcina ngokuphoxeka. Sukele high school lapho saqala ukuthandana. Izinto zisihambela kahle sasingakaze saxabana. We were there for each other every time umasidingana. Lalingakaze liphele usuku singazange sabonana. Sesifunda umatric ubusuku bonke sasingalali. Sibhizi sifunda then saphasa bajabula nabazali. Sekumele ngevasithi ekhaya bathi ayikho imali. Nami ngazama ukuhlanganisa ngaplayela amabhasari but akulunganga. Phela ekhaya silala ngophuthu. Uthandeka abazali bakhe bayomfaka emangusuthu. Inhliziyo yababuhlungu sehamba kwaphela ukuvuya. But wathi uzoyiphatha kahle angimlinde uzobuya.
Wathi ngokulinda wathi uzobuya. Wathi soze wangishiya wangithembisa. Kanti wena udlala Linda, wathi uzobuya, wathi soze wangishiya, wangithembisa, kanti wena udlala.
First 3 months amangosuthu uthandeka wengeza mshini. Nami ngimfonela njalo ebusuku ekuseni nasemini. Hlezi ngifuna ukumchecka nje ngiza ukuthi sithini. Ngingenaso nesikhathi sokufona ngimane ngifone nominini. Waflopha ngokujoyina abangani abathanda ubumnandi. Bathi akakhohlwe mina bazomtholela indoda eblind. I-BEE elihamba ngo-ode liphatha amarandi. Nangempela wayiphila leyo mpilo yize engathandi. Washintsha ongeke uze umbone gibela i-taxi. Wayesenendoda yakhe evele imkhiphele ko-Max. Friday yamthatha indoda yamvakashisa kwayo. Yathi akangakhathazeki nje ifuna abone umuzi wayo. Bafika endlini baqabulani bangena ekamereni. Bagijinyelwa imizwa baphosana empedeni. Wagxuma uthandeka wathi baby mina ngiyahlolwa. Lapho indoda isakhuzeki yathi liwoshida ngukholwa. Bagcina belalile luthi ukusebenzisa ijazi. Ubeyivajini uthandeka umpede wonke ugcwele igazi. Wadunyelwa ikhanda ngisho igama engasazazi. Emva kwa-5 months ethi uyochekwa thothi unengculazi.
Wathi ngokulinda wathi uzobuya. Wathi soze wangishiya wangithembisa. Kanti wena udlala udlala. Wathi ngokulinda wathi uzobuya. Wathi soze wangishiya wangithembisa. Kanti wena udlala udlala. Wathi ngokulinda wathi uzobuya. Wathi soze wangishiya wangithembisa. Kanti wena udlala udlala.
Sunday wahamba wathi angilinde uzobuya. Ngahlala la ngangashela kanti nibhizi. Beyibusisa eThekwini masesebuye zacuyafa ududa yazi amantombazana.